Yo. Hey, wagwan, burn up a bumbo. Act like we a street out of country. Hola. Yo, God is Pundit AA. Lufa.
Buddha.
Yo. Everything we have to do, we a bomba clot. Tell him rosary, if he tell you that. Tuna piga chap pose when we stepping out. We a murder, business, overdrop. Tulianza kitoto, wakaona mza. Teki hayo majipu, tunatumbua usa. We a chef of the mula, tupotezi masa. Tupo sisi mbioni na wenzetu wameka. We a good, good couple, perfect combo. Can't unfold us, we a mystery like a riddle. We the top shatter, pure troublemakers. Nenda makamani, kesi zetu tazikuta.
Tukilipa one more. Viwa nawe nazima bando, oh. Nipo tight sina rambo. Na enjoy ni kila tango, oh. Ukinipa one more. Viwa nawe nazima bando, oh. Nipo tight sina rambo. Na enjoy ni kila
one way. Me and you one way. One way. Tell them, fire, nipeleke chumbani, na hamna ku retire. I'm many things, boy, but you know I ain't a liar. Murder them, boomba, real dandada. Kileta swaga za kiboya, mina piga chini. Nipende nitakupa mara mbili mbili. Na katika na kuachia kiwili wili. Ni washo ya kichokozi kama pili pili. Niko deep for you, yama. So penda niwe nae kwanza nombe ni msama. How I feel for you, my baby ni bala. Amenilisha poison, your love na imesamba.
Ukinipa one more. Kiwa nawe nazima bando, oh. Nipo tight sina rambo. Na enjoy ni kila tango, oh. Ukinipa one more. Kiwa nawe nazima bando, oh. Nipo tight sina rambo. Na enjoy nikila.
One way. Me and you one way. 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 One way. One way, me and you one way.